woman chape, chape basi, ngingo woman chape.
Download music on Sarat.
Foot on the chani, make junior, command is embe, zembe, akasanga. Chiricho sendi machita, kusaluni katatu, pamwesi, anzano, kusiri.
Kazi womwe mumapanga na oziwezi alipasi banga ni masukireni Mungu ndiuza choti ndi zijita pakomo ule mundi mapereka chiri jose ndi majita akoma chondi dabwisa pakomo pano simu kudya sindi kunye na sima maine ngati nkasi wanu muna ndi
Download music on Sarat.
Ndingo mwanchape, kape na kumbucha.